He ao ahua rere ki etanga, e mō ngā taiohe e taitai mai ana, mō ngā rangatahi, mō wai rānei me ahua te tiro whānui tātou, ki tō tātou rāngai, me ki te heaha te ara haumaru rawa, e pai ai tā tātou whakawhana ki e nei rangatahi, e hia kai ana ki e nei mahi. Nō reira, ia, he hikaka ana, kia ki te heahanga kaupapa, heahanga whakaaro a te rāngai pāpāhi, mō te whakawhanake i ngā kaipāpāho Māori, kaimahi ao Māori hoki i roto i tēnei rāngai.